Komeza kugira amahoro yo mu mutima mu gihe ibintu bihindutse. Umurongo w'ifatizo ugira uti, nahumurije ubugingo bwanjye buratuza. Zaburi 131, umurongo wa kabiri. Indirimbo y'128 n'iy'129. Ese uribuka? Mu gihe ibintu bihindutse, amahoro y'Imana dufasha ate? Twakwigana dute urugero rwa Yosefu mu gihe tugezweho n'ibintu tutari twiteze? Ni irihe somo ry'ingenzi twavana kuri Filipo wari umubwirizabutumwa? Paragrafu ya mbere n'iya kabiri, ikibazo cya A. Ni mu buhe buryo hageze ibihinduka tutari tubyiteze bitugiraho ingaruka? Ikibazo cya B. Dukurikije ibivugwa muri Zaburi 131, ni iki cyadufasha gukomeza kugira amahoro yo mu mutima? Igihe Lloyd n'umugore we Alexandra bari bamaze imyaka isaga 25 kuri Beteli, bahinduriwe inshingano bava kuri Beteli. Byabanje kubabaza cyane. Lloyd agira ati, numvaga kuri Beteli nk'iwanjye, kandi nari maze kumenyera imirimo nakoraga. Numvaga ibyakozwe byari bikwiriye, ariko inshuro nyinshi nkumva nta gaciro mfite. Igihe kimwe Lloyd yumvaga yabyakiriye, ubundi akumva yacitse intege. Iyo tugezweho n'ibintu tutari twiteze, hari igihe twumva duhungabanye kandi tukiheba. Hari n'ubwo kubyakira bitugora. Mu gihe ibyo bitubayeho, twahumuriza dute ubugingo bwacu kugira ngo butuze? Muri Zaburi 131, umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu, agira ati, Yehova, umutima wanjye ntiwigeze wishyira hejuru, cyangwa ngo amaso yanjye yibone. Nta n'ubwo nakurikiranye ibintu bikomeye cyane cyangwa ibintu bitangaje cyane. Nahumurije ubugingo bwanjye buratuza nk'uko umwana w'incuke yigwandika kuri nyina. Ubugingo bwanjye bumeze nk'umwana w'incuke. Isirayeli nitegereza Yehova uhereye none kugeza iteka ryose. Reka dusuzume uko bamwe mu bagaragu ba Yehova bavugwa muri Bibiliya naho muri iki gihe bakomeje kugira amahoro yo mu mutima igihe ibintu byahindukaga. Uko amahoro y'Imana adufasha. Paragrafu ya gatatu, ikibazo. Ni mu buhe buryo imibereho ya Yosefu yahindutse mu buryo butunguranye? Yosefu yari mu kigero cy'imyaka 17 igihe abavandimwe bamugiriraga ishyari bakamugurisha ngo ajye kuba umucakara. Ubusanzwe yari umwana se yatoneshaga. Yabaye umucakara muri Egiputa kandi arafungwa. Ibyo byose byamaze imyaka nka 13 kandi yari kureye se wamukundaga cyane ariwe Yakobo. Niki cyamufashe kutiheba ngo abe umurakare? Paragrafu ya kane, ikibazo cya A. Ni biki Yosefu yatekerezagaho igihe yari mu nzu y'imbohe? Ikibazo cya B. Yehova yashubije ate amasengesho ya Yosefu? Igihe Yosefu yari mu nzu y'imbohe, agomba kuba yaratekerezaga ku bintu byamwemezaga ko Yehova yamuhaga imigisha. Nanone inzozi z'ubuhanuzi yari yararose akiri muto, zigomba kuba zaramwizezaga ko Yehova amwemera. Uko bigaragara yakundaga gusenga, akabwira Yehova agahinda ke. Yehova yashubije amasengesho ye, amwizeza ko yari kubana nawe mu bibazo bye. Ibisobanuro bigira biti, nyuma y'imyaka runaka Yosefu avuye mu nzu y'imbohe, yabyaye umwana w'umuhungu w'imfura amwita Manase, kuko yavugaga ati, Imana yanyibagije ibyago byanjye byose. Uko bigaragara, yarasobanukiwe ko yari impano Yehova amuhaye ngo imuhumurize. Ibisobanuro birarangiye. Paragrafu ya gatanu, ikibazo. Ni mu buhe buryo amahoro y'Imana atuma dukomeza gukorera Yehova? Uko ibibazo twahura nabyo muri iki gihe byaba biri kose, amahoro y'Imana ashobora kurinda ubushobozi bwacu bwo gutekereza, maze tugatuza. Mu Filipi igice cya kane, umurongo wa 6:7, hagira hati, ntihakagire ikintu icyo ari cyo cyose kibahangayikisha, ahubwo muri byose, binyuze ku masengesho, no kwinginga no gushimira, mujye mureka ibyo musaba bimenywe n'Imana, kandi amahoro y'Imana sumba cyane ibitekerezo byose, azarinda imitima yanyu n'ubushobozi bwanyu bwo kwiyumvisha ibintu, binyuze kuri Kristo Yesu. Bityo rero, mu gihe twumva twihebye, amahoro y'Imana ashobora gutuma dutuza, tugakomeza gukorera Yehova nta gucogora. Reka dusuzume ingero z'abantu muri iki gihe babyiboneye. Gisaba Yehova gufashe kongera kugira amahoro yo mu mutima. Paragrafu ya 6:7, ikibazo. Ni mu buhe buryo amasengesho agusha ku ngingo adufasha kubona amahoro yo mu mutima? Tanga urugero. Igihe Lian n'umugore we Juliette babwirwaga ko igihe cyabo cyo kuba abapayiniya w'ubwite b'igihe gito kirangiye, bumvise bacitse intege. Lian yaravuze ati, "Twahise tubibwira Yehova mu isengesho tudaciye ku ruhande. Twari tuzi neza ko tubonye uburyo bwo kugaragaza ko tumwiringira. Abenshi mu itorero ryacu bari bakiri bashya mu kuri. Ubwo rero, twasenze Yehova tumusaba ko yadufasha kubabera urugero rwiza mu birebana no kugaragaza ukwizera." Yehova yashubije ati isengesho ryabo. Rihanna agira ati, "Tukimara gusenga, ibitekerezo bibi n'imihangayiko twari dufite byahise bigenda. Amahoro y'Imana yarinze imitima yacu n'ubushobozi bwacu bwo kwiyumvisha ibintu. Twabonye ko dushobora gukomeza gukorera Yehova ari uko dufite imitekerereze ikwiriye." Paragrafu ya 8 kugeza ku ya 10, ikibazo cya A. Umwuka w'Imana dufasha ute guhangana n'imihangayiko? Ikibazo cya B. Ni mu buhe buryo Yehova duha imigisha iyo dushyize imbere umurimo we? Umwuka w'Imana ushobora gutuma dutuza kandi ukatwibutsa imirongo yo muri Bibiliya yadufasha kumenya ibintu by'ingenzi mu buzima. Muri Yohana igice cya 14, umurongo wa 26 na 27 hagira hati, "Ariko umufasha, ari wo mwuka wera Data azaboherereza mu izina ryanjye, ni we uzabigisha ibintu byose kandi abibutsa ibyo nababwiye byose. Mbasigiye amahoro kandi mbahaye amahoro yanjye. Sinyabahaye nk'uko isi yatanga. Ntimuhagarika imitima kandi imitima yanyu ye gushya ubwoba." Reka dusuzume ibyabaye kuri Philip n'umugore we Mary bakoze kuri Beteli imyaka igera hafi kuri 25. Mu mezi ane bavuye kuri Beteli, bombi bapfushije ba nyina, Philip apfusha undi mwene wabo kandi batangira kwita kuri se wa Mary ufite uburwayi bwo mu mutwe. Philip agira ati, "Nibwiraga ko nari nshoboye kubyihanganira, ariko hari icyo naburaga. Nasomye umunara w'umurinzi wo kwigwa, mbonamo umurongo wo mu Bakolosayi igice cya 1 umurongo wa 11. Nibyo kuko narihanganaga, ariko sinihanganaga mu buryo bwuzuye. Nagombaga kwihangana mu buryo bwuzuye, kandi nkihanganira ingorane zose mfite ibyishimo." Uwo murongo wanyibukije ko ibyishimo bitagomba gushingira ku mimerere ndimo, ahubwo ko byagombye guturuka ku mwuka w'Imana. Kubera ko Philip na Mary bashyize imbere umurimo bakorera Yehova, yabahaye imigisha myinshi. Bamaze kuva kuri Beteli, babonye abantu bigishaga Bibiliya inshuro zirenze imwe mu cyumweru. Iyo Mary ashubije amaso inyuma, agira ati, "Abo bantu baradushimishaga kandi tukabona ko ari uburyo Yehova akoresha kugira ngo twereke ko ntacyo tuzaba." Ugira icyo ukora kugira ngo Yehova aguhe imigisha. Paragrafu ya 11 na 12, ikibazo cya A. Ni iki Yosefu yakoze kigatuma Yehova amuha imigisha? Ikibazo cya B. Ni iyihe migisha yahawe? Iyo hagize igihinduka mu mibereho yacu mu buryo butunguranye, dushobora guhangayika cyane uburyo nta kindi dutekereza uretse ibibazo dufite. Ibyo byashoboraga kuba kuri Yosefu. Aho guheranwa n'imihangayiko, yiyemeje gukora ibyo yarashoboye byose maze Yehova amuha imigisha. Nubwo yari mu nzu y'imbohe, yihatiraga gukora neza akazi kose umutware w'inzu y'imbohe yamuhaga, nk'uko yabigenzaga akiba kwa Potifari. Umunsi umwe, Yosefu yahawe inshingano yo kwita ku bagabo babiri bari barahoze bafite imyanya ikomeye mu ngoro y'umwami Farawo. Yosefu yabafashe neza, bituma bamwisanzuraho, bamubwira ibyari bibahangayikishije n'inzozi ziteye ubwoba bari barose. Nubwo Yosefu atarabizi, ibyo yavuganye nabo nibyo byari kuzatuma afungurwa. Nyuma y'imyaka 2 yarafunguwe, ahita aba umutegetsi wa kabiri kuri Farawo. Paragrafu ya 13, ikibazo. Twakora iki ngo Yehova duhe imigisha uko ibibazo twaba dufite byaba biri kose? Kimwe na Yosefu, natwe dushobora guhura n'ibibazo biturenze tudashobora kugira icyo dukora. Icyakora, iyo dukomeje kwihangana kandi twihatira gukora ibyo dushoboye byose, Yehova duha imigisha. Nubwo hari igihe dushobora kumva dushobewe, nk'uko intumwa Pawulo yabivuze, ntitwiheba. Urwandiko rwa kabiri rwandikiwe Abakorinto, igice cya 4, umurongo w'8. Nidukomeza kwibanda ku murimo, nta kabuza Yehova azabana natwe. Komeza kwibanda ku murimo wo kubwiriza. Paragrafu ya 14 kugeza ku ya 16, ikibazo. Nubwo hari ibintu byinshi byagiye bihinduka mu mibereho ya Filipo, ni mu buhe buryo yakomeje kwibanda ku murimo? Filipo wari umubwiriza butumwa yabaye intangarugero mu birebana no gukomeza kwibanda ku murimo mu gihe ibintu bihinduze. Hari igihe Filipo yari i Yerusalemu asoza inshingano nshya yari yarahawe. Hanyuma ibintu byagize bityo birahinduka. Abakristo batangiye gutotezwa, icyo gihe akaba ari nabwo Stefano yishwe. Ibyo bitotezo byatumye Abakristo bava i Yerusalemu barahunga. Icyakora kubera ko Filipo yashakaga gukomeza gukorera Yehova, yagiye kubwiriza i Samariya, umujyi wari utarabwirizwamo. Filipo yari yiteguye kujya aho umwuka w'Imana wari kumwohereza hose. Ubwo rero Yehova yaramukoresheje kugira ngo abwirize no mu mafasi yari atarabwirizwamo. Kuba atararobanuraga ku butoni byafashije cyane Abasamariya, kubera ko Abayahudi babasuzuguraga cyane. Byatumye bamutega amatwi bahuje umutima. Nyuma yaho umwuka w'Imana wajyanye Filipo muri Ashidodi n'i Kayisariya. Iyo mijyi yombi ikaba yari ituwe n'abanyamahanga benshi. Nyuma y'imyaka 20 Filipo abwirije i Samariya, hari ibindi bintu byari byarahindutse mu mibereho ye. Kubera ko icyo gihe yari afite umuryango, yagumye ahantu hamwe arahatura, akaba ari naho abwiriza. Nubwo byari bimeze bityo ariko, Filipo yakomeje kwibanda ku murimo, kandi ibyo byatumye Yehova amuha imigisha myinshi we n'umuryango. Paragrafu 17-18, ikibazo. Ni mu buhe buryo guhugira mu murimo bishobora gutuma dukomeza kurangwa n'icyizere mu gihe ibintu bihindutse? Abantu benshi bari mu murimo w'igihe cyose biboneye ko kwibanda ku murimo byabafashije gukomeza kurangwa n'icyizere mu gihe imimerere yahindukaga. Igihe Osborne n'umugore Polite bo muri Afurika y'Epfo bavaga kuri Beteli, bibwiraga ko bari guhita babona akazi katabasaba gukora igihe kinini, bakabona n'aho kuba. Osborne yaravuze ati, "Ikibabaje ni uko tutahise tubona akazi nk'uko twibwiraga." Polite yaravuze ati, "Twamaze amezi 3 tutarabona akazi, kandi nta mafaranga twari dufite. Ntibyari byoroshye." Niki cyabafashije kwihanganira ibyo bibazo? Osborne agira ati, "Kubwirizanya n'itorero byaturinze guhangayika, bituma dukomeza kurangwa n'icyizere. Aho kwiyicarira gusa ngo duheranwe n'imihangayiko, twiyemeje guhugira mu murimo wo kubwiriza, kandi ibyo byaduhesheje ibyishimo. Twashakishaga akazi ahantu hose, kandi amaherezo twarakabonye." Komeza gutegereza Yehova wihanganye. Paragrafu ya 19-21, ikibazo cya A. Niki kizadufasha gukomeza kugira amahoro yo mu mutima? Ikibazo cya B. Ni izihe nyungu tubona iyo twakiriye neza ihinduka ribaye mu mibereho yacu? Nk'uko izo ngero tumaze kubona zibigaragaza, nitwihatira gukora ibyo dushoboye byose kandi tugategereza Yehova tumwizeye, tuzakomeza kugira amahoro yo mu mutima. Muri Mika igice cya 7:7 hagira hati, "Ariko njyeweho nzakomeza guhanga amaso Yehova, nzategereza Imana y'agakiza kanjye. Imana yanjye izanyumva." Dushobora no kubona ko kwakira ihinduka byatumye turushaho kugirana ubucuti na Yehova. Polite ashingiye ku byamubayeho yaravuze ati, "Guhindurirwa inshingano byatumye menya kwishingikiriza kuri Yehova no mu gihe ibintu biba bitoroshye. Ubucuti mfitanye nawe bwarushijeho gukomera." Mary twigeze kuvuga, n'ubu aracyita kuri se ugeze mu zabukuru, ari nako akora umurimo w'ubupayiniya. Agira ati, "Ibyambayeho byanyigishije ko mu gihe mpangayitse ngomba kubyikuramo, ngasenga, ubundi ngatuza. Ikintu gikomeye nize ni uko ngomba kurekera ibibazo mu maboko ya Yehova, kandi ibyo nibyo bizaba bikenewe cyane mu gihe kiri imbere." Lloyd na Alexandra twavuze tugitangira, bemeza ko guhindurirwa inshingano batari babyiteze ari byo bintu byatumye bagaragaza niba koko barizeraga Yehova. Baravuze bati, "Ibigeragezo bigaragaza niba koko dufite ukwizera nyakuri. Uko kwizera kuradufasha, kandi kugatuma tubona ihumure mu bihe by'amakuba. Ibigeragezo twahuye nabyo byatumye turushaho kugira imico myiza." Paragrafu ya 22, ikibazo. Mu gihe twakoze ibyo dushoboye byose duhuje n'imimerere turimo, niki dushobora kwiringira tudashidikanya? Muri iki gihe, ibintu bishobora guhinduka mu buryo butunguranye. Ushobora guhindurirwa inshingano mu muryango wa Yehova, ugahura n'uburwayi, cyangwa ugasabwa kwita ku nshingano nshya mu muryango wawe. Uko byaba bimeze kose, ujye wiringira udashidikanya ko Yehova akwitaho, kandi ko azagufasha mu gihe gikwiriye. Hagati aho, ujye ukora ibyo ushoboye byose, uhuje n'imimerere urimo. Igisenga so mu ijuru Yehova kandi umwishingikirizeho mu buryo bwuzuye. Nubigenza utyo, uzakomeza kugira amahoro yo mu mutima uko ibyakubaho byaba bimeze kose. Igice kirarangiye.